achimsafi.com. Ayo! Chere!
Azo, on the beat.
Ni muda mrefu nimeka nje, ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimeka nje, ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 ndani nikaingie ndani. Dani, Dani, Dani. Nilipo ingia ndani likapigwa mapozi matiki. Tida, yena ndinoma nalikiba na pasalu. Dada Zuchu chukua ngano, leo tuchome chapa. Oya yani nicheze, alafu nisivuesha. Ndani kuna AC, leo ntacheza mpaka nitaswe. Uwana nita mkataba yote kwa yote sababu ya bu. Minataka kwenda Zenji, ila nisipande bongo. Yani kaingie ndani, 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 nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 nikaingie ndani, ndani, ndani. Kuna vitu vinakuwa vitamu ila hiki hapa kimenitisha. Vinakuwa vitamu ila hiki hapa kinanitisha. Inakuwaje matembele ukanichanganyie na mchicha? Nikuulize we uogopi? We uogopi? We jamani we uogopi? Uogopi, nikuulize we uogopi? We uogopi? We bidada we uogopi? We uogopi? Kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji. Kama amekupa namba basi ujue anakuhitaji. Kuna mawili, uje na jombo au uje na bajaji. Oya embu mkoli hicho kisimpi taisha chaji. Ndugu yangu mtafute alokupa namba. Alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall ghetto. Mtafute alokupa namba. Alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall ghetto. Mtafute alokupa namba. Alokupa namba mtafute alokupa namba ukamcall ghetto. Ni muda mrefu nimeka nje. Ngoja kwanza kaingie ndani. Ni muda mrefu nimeka nje. Ngoja niende kaingie ndani. Ngoja nikaingie ndani, 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 nikaingie ndani, 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 ngoja nikaingie ndani, 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 nikaingie ndani, 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 ndani.
Ayo,
Mr. Junior pa. Azo, Yongo, Momo, we kisepe oji. Ana kusalimia Cutting Master, Mr. Wolf. Ana kusalimia wa mchonyo, we Dr. Mzuza, eh. Watoto wa Kati Mbofu Chama, watoto wa Kaburi Moja.